toutes les femmes du Mali.
Ana tiɗi rewɓe cuuyiɓe ɓeyde yimɓe le jiiɗiɓe yo pese ɗum woni ko holliti professeur Dawda Kassim Menta neɗɗo guɓɓal lollirgal comité scientifique COVID-19 e wimakko hakkilo jaati jaɓata hornude fesude maɗum hokkude poɗɗe rewɓe cuuyiɓe keɗana professeur Dawda Kassim Menta neɗɗo guɓɓal comité scientifique COVID-19
Les yimɓe le cuppaaɓe le leydi Mali ndi rewɓe kaaminɓe innde mumen haalaka hen innde yimɓe le kumaniɓe cellal yimɓe le ɓe duɓmuɗen ɓetti Mali hemere kay yimɓe le gurduɓe e ñawu hono tension e diabete ga so wonno ƴeewirɗa ana tiiɗi faa keɓa hakkunde rewɓe kaaminɓe debbo jaɓoo warande hoore muɗum pikkaade min jaɓataa pikkude mo fey sabi iɗum yedda sariya golle amen o debbo kaaminɗo so ana pikke so wonaa ƴeewe so tawi pikkugol ngol won nafaa mo waddantamo so ɓamin faa omo haani pikkeede wajibi kenamin dooma faa rendu ƴaɓɓo lebbi tati debbo kaaminɗo mo tension e diabete woni muɗum nafaa ko woni e pikkugol muɗum ana haani ƴeewede ta fou
to yeruso toon ko ɓuri sappoyo dental rewɓe totama yontere ƴaɓɓiɗe nde jawdi yala ɓe humcana hoore immadaraji mabɓe keɓe jawdi o ana wara millioji noga e jetti kalisi sifa mo totti ONG Djuliba bangal fedde lullirde AOPP ewi kamɓe gaɗɓe dokkal ɓe kala rewɓe tottaɓe jawdi golloɓe sardinena no hani hitande fof yobude noga li temedere jawdi mo totta to masina toon ƴewtagol ko wiyete col de l'utérus waɗi ñande talatare ƴaɓɓiɗe nde sesref nokku o ele oɗo imma dra jangnoɓe ɓeydanama faamu du haygol ɓeygu sammingol reedu e kuteji muɗum e kaña dun ñawuji ɓiliɗi e lende ewi gollirde humaninde rewɓe nokku o e kaña pawatoɓeɓe ɗiɗo imadraji yo banggal yambere 8 mars to santo hankasen keɓe torraji lolodɗi VVG hincinta hoore ele sesref ngalura nde ñande artinere ƴaɓɓine nde woni ko ɗum humpita e ley kawrital banggal muɗum landidingal ɗo kawrital woni croix rouge ɗum timmita wetere meɗen rewɓe lolirde toutes les femmes du Mali jotali kerta ale fewde rewɓe baggunje ele laamu gaw yo en ji yontere waroore